kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa saatii 2 fi walakkaadha jalqabee hamma saatii 3tti mitirbaandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa hamma jalqaba Kamuntani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophiin keenya ittaanu waa'ee dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee Federeeshinii Ispoortii Oromoo isinitti himna. Federeeshinii Ispoortii Oromoo kaaba Ameerikaa yookaan Osfaanaan taateewwan ispoortii adda addaa waggaa waggaadhaan qopheessu kan waggaa 27ffaa adoolessa 27 bara 2024 yuunaayitid isteetsii kutaa Minnesootaa magaalaa Seent Pool keessatti jalqaba. Taatee dargaggoonni hedduun biyya ambaa irra jiranu itti hirmaatanu kanarratti pirezidaantii Osfaanaa obbo Kamaal Qaabatoo haasofsiifdee jirra.
Obbo Kamaal Qaabatoo pirezidaantii Osfaanaa. Osfaanaan kan bara 2024 waggaa 27ffaadhaa fi adoolessa 27 bara 2024 kabajamuu fi yookaan immoo taasifamuuf Minnesootaatti deebi'ee Minnesootaatti taasisuudhaaf deemaa jirtu. Mee isa bara kanaa hojiin keessa maal fakkaata? Isa bara kanaa isa baran darbe keerraa wanti haa godhu maaltu bira laata? Wanti hordoftoonni keenya baruu qaban?
Qophii bararraa wanti adda isa godhu asiin dura tiim Australiyaarraa finnee turre sababa koovidiitiin hariiroon sun nurraa dhaabatee ture. Daran bira dhufnee barana Australiyaa bira dhufnee tiima Norway irraa garuu daran biyya dhannee Oromiyaa biyya teenya irraa tiimni guutuun Oromiyaa irraa Osfaanaatti hirmaatu dhufaara. Akkuma beekamu Osfaanaan Oromoo Ispoort Federeeshinii North America jedha. North America kana bira dhufnee akkuma garuu kaayoon keenna akkasaa jedhamu malee kaayoon keenya uummata Oromoo biyyaaf alaa Yuroopiif Australiyaa Oromiyaa biyyaa walitti fiduu waan ta'eef kanaaf takka wanti adda godhu isaanii lama hawaasni keenya yeroo baay'ee yeroo asitti 2016 irraa magaalaa baadiyaa keessatti atire Osfaanaan barana. Uummanni keenya kompileen godhuurraa ka'eenii magaalaa guddittii Seent Poolitti gadi deebisnee bakka magaalaa seentarii uummanni keenya Seent Pooliin seentarii dhiigan naannoo adda addaa naannoo isii jiraatu Oromoon. Oromoon naannoo san jiraatu marti dhufee itti hirmaata qara asiin dura magaalaa ta'uu namni hedduun tiraafikii fi naannoon uummatuma naannoo san jiraatu qofaan ilaalaa ture barana magaalaa guddittii Seent Poolitti seentarii gadi deebisnee. Hawaasni keenya jaarsillee diqqaanillee guddaanillee itti hirmaata jennee abdii qabna. Kanumaa kan hedduu sagantaa adda addaallee kan qophaa'ee jira kan ittuma deemna. Ammaaf kanuma lamaan wanti guddaan adda isa godhu.
Bara darbee yemmuu haasofnu Washington DC irratti gaggeeffame irratti waa'ee viizaa namoota biyyaa fiduu irratti komiillee qabduu turtanii embaasii irratti. Wanti sun ammam fooyya'eera bara kana?
Haga wayii milkoofneerra akkuma gaaf dura haasofne White House illee dhannee kompileen goonee senator Dean Phillips Amy Klobuchar office dhannee waan kana haga White House ga'ee komiin kun achi ga'ee namoonni akka guddallee milkoofne namoonni hedduun interview isaanii yoowwan appointment qabatanii viizaa argatanii keessummoonni adda addaallee barana dhufaaranii baree gaddaa takkaallee milkoofne garuu wanti hedduun isaanii wanti dhufuu dadhabanii fi appointment qabatuu yoowwan hin dandeenye appointmentoonni hedduun availability isaanii Augustine booda ta'ee jala akkasitti bade malee daran bara dhufu karaa milkaa'eera. Bara dhufuuf dafanii appointment qabatanii karaa kanaan namoonni hedduu biyyarraa akka dhufan jennee abdii qabna.
Karaa kilabootaatiin immoo kilaboota meeqa hirmaachistu bara dabaltaniitu kilaboonni dabalaman jiru?
Kilabni tiimni asiin dura itti hirmaatee karaa faayinaanshaalii adda addaatiin diigamellee tiimni gara 4-5 deebi'eera. Actually tiima gara 37 galmaa'ee. Kun ammoo kan sitti mul'isu Osfaanaan guddatu isaa sitti mul'isa. Achi keessaa ispeesii faasiliitii fi parmiitiin kennanuun eeyyamu jennee tiima 4-5 barana hin beyinu reject gonera garu team ni tir ma baran team sedomi afur bare ga daddi ma team di demi sagal ture team ni biya afur team harwa ida mun team shani reject gonera bar dufu maybe bu ya asfana na le resulta hala da ti kopovne team ni sun shanan barana hirmatu akumure gure nan ne sun aka ti bani hirmatani abdi kam ne jedi amma amana
kubba milati alati sporting sin double tani hingegge sina jettan jira
usfana romo sports prevention the sports is not just what soccer equipment kun kayo ke nayu barana kubba milati injira kubba basketball injira achira dufe volleyball mani ke labiyati volleyball bai be kama requirement volleyball ni le injira barana akobe kamu fiji chille abbebe bikala legacy ke jeu injira already registration isale banamera so kun injira ka duwarti le redda lagarra diko challenge injira now wa mara kope isangar gar kopi garu kabra damu jollen grassroots osfana academy akobe ingada jenne redda lagarra itima haga team afuri DC rally flag u demani Seattle rally team u fujira Osman Akaran wor amma kun yo jare je jolle jara u tudisu iradalane baran haga team afurishan iradala gara sunulle hinjira daram bar u fudammo Osman Akaran kana team akaso domi afurita u kana iradala gara so
ega Osman ni sporti yu ata umale achike satti adanille sirbille agar sisi addadalle ratika mullatura adaduma wan calakis isaka garitti wagga wagga dani artistota addadalle afertani ratina argama kara adatin yo agar sisi adatin koppen giro mal fakkat
ya kara adatin biyarralle akafashshowle wanta katakka kindesu biyalle turet ko yeroon walrabu e akum sinje akomenti dun sanen du argatu ndandene sanin mirkawo ndandene garu kara artistoni kabiye ala hedun sanin bebekmon artistoni already line up itani rani kun demo artistin wor albumi hedu sanin haro gadi sanille polygone mata chagasna poly kanan namon injefatan nama agara sadi afuri dufu malani artiston dufan kun dirre kesat kuni wani raddala gamaru garu dirre kesat aka sirba takalama ina ummata jolle daran lafa tsan aka gammaci sani maybe dirre kesat le kabra da mo meeting greet ani biyanati no 10 tv ani dan dufi aka picture wurin kawan gargari raddala gara so not just closing night was on that dirre kesat tu maati fi ijolle ifan gammaci zo wala dadda irada lagara kabra damu rashia dadda olin partner tarira friday damu guya hawasa jenne guya hawasa san game dadda family ijolle fi kwate ak acirati hirmate more just sakuba biche zuntan namni ak gammade ticket o himle namni to commission bure commission kuma ja ba sai bi ba to at least wanta ko digamare debu ka bajadun halkani guya radda lagara kanafu ko ta atirma ajanna
yero ba yille wan kana raddin dubbattanu ke summa kabaja biya dufu addan bastani bartanitu
I think kun actually it's bae wani wan nam ke summa dufu oso intane actually wan ajaiba le kabatani dufar ne ke summo ni kuni I think anan ma isan dura bae wan kan announce gorun fedu kara kallati toraga media ke na tv website ke na tv lala one ajaiba namun hidun be bekamon biyana le biyarati le europe ra australia ra ufu de mani koni kara kanama usually kan website ke na tv lala jara ya hin ke zumon hidun be bekamon kabajemon ummani ke na akkamale e gani affair mani fara
ergammo jalqaba me guyagu yaran osfana ni gafa witata gafa tittata gafa robi gafa kamisa guyaka nalle mogase tuyu imma daddat ratik gefama ada kana qaba osfana ni isammo errage nyetuyu gafa mo jalqaba me jedo guyaka nakana maltu goda majenne ratta asofna ba egalato ma oppo amal gafa fifte bi kesani
atile ba e ulfadu kun actually yero jalqaba tin barana midara tolbane dubatu ke nafi DOA ni roba DC turre ba e isin akka hawas ni ke nak bi ala TV ka duvu hindan denne akka urdufan ba e nubar gartani karamakana ni ufada ka bajaru you know thank you sinjadu feda devini ya hukuli na sinjadu ya wajamani
Dofa jirtani sagale America saganta afan oromo kopi guya dilbata isini darbuda kopin kenya ittianu kopi dan namanna muzikati kopin muzika harra sirbotan enyufa kabate diati ralata walin hajakas kun kopi dan namanna muzikati Kopin kuni sambata fi dilbata sagale America saganta afan oromo ra kan sini darbu kopi kana kende se kana sini desu an dofka murda kopi dan nama na muzika harqa nuho gobanatin egalla botanisa janta tamuta an kesa tokko an nama chudani nuho si yadanna
Let's have a
badasa muzika maka Hacaalu Hundeessaati ni barana qophaa'e irratti artistoota sirboonni isaanii filatamoo ta'anii badasa man keessaa tokko sirba Milki Jamaal Sambee Sambee la fatiga di dati dok sanide sinani bati io rati gobe tadani io dok sanis di badu gani Sambee la fatiga di dati dok sanide sinani bati io rati gobe tadani io dok sanis di badu gani Fajirtan Sagale America Saganta Afan Oromoti Sona Takkale Ababosa Wammata Brille Jeda Ata Duren Serbicha Kunoti Iya iyo le niyo Iyo ya babo go Iyo iyo ya babo go Iya iyo le niyo Iyo ya babile go Dhufaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha.
Maaloo na araarsaa jetti meeroon yerdaa butte maaloo araarsaame. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asin hin jenna. Nagaatti bula. An bakka xumuroodhaati. Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.